Disaster music.
One day, I'll be stupid free. One day, I'll be stupid free. One day, I'll be stupid free.
Vimba, mariga wangu wanampunga. So kipatani na bima, siri kipoloni na vimba, mariga wangu wanampunga.
One day, itabidi heta anilambe. Just keep in a hane niko rape. Nadezo maganji ni jibambe.
Nadezo maganji ni jigambe. I swear I will make it. One day, nikiwa na fans yo ni fun day. Yeah.
One day, I'll be stupid free. One day, I'll be stupid free. One day, I'll be stupid free. I'll be stupid free.
So kipatani na bima, siri kiporoni na vimba, mariga wangu wanampunga. So kipatani na bima, siri kiporoni na vimba, mariga wangu wanampunga.
Juggling, move niki jokes, you rest niko marathon, skill sharp kama thon. Dunga di kwa mongo, ni my G, yani slime kaka mongo. Kunia mulia adimida niko ndogo, kimfuku kikivimba wuko chonjo. Stay zogo na sakaduma ngondo, nadema shilingi kama mnajoko na rundo. One day,
I'll be stupid free. I'll be stupid free. One day, I'll be stupid free.
So kipatani na bima, siri kiporoni na vimba, mariga wangu wanampunga. So kipatani na bima, siri kipoloni na vimba, maringa wangu wanampunga.
The day.